Get free music on mdundo.com.
Majozi aje ama nini? Nye hamialiki, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii, haweza kashindwa kifungo hata 200. Ila hanipigii, hivi nsasemi itabida onge na mimi, kini hanisigii.
Kusubiri, mimi kweli sitaweza, unani fili, kinuwezi kunyonesha. Sasa, mimi